kuba muri kirabo mukama chalese buli rembalaba fukamira nene bazo mutonzi jenali sabira achipate mu bujuvu nange kamwe baze amazima bagala Basabira birungi byerere usene abalamu mulabo mukisa gwa mukama obuli kimu kye mukola muwangale nnyo ngatebwe mugasa mutonye nge kuba mwake nge kuba
Tata.